basketi sanfɛ cilu kunda farafina ɲɔgɔndan min bɛ muso kɔrɔbalenw kofɔ ɲina san 2023 ta bɛ tan kigali ruwanda jamana kan a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ juye kalo nata tile 28 ka kuncɛ uti kalo nata tile 6 san 2023 in na tirajo sɔrɔ kɛra juma tɛmɛnen juye kalo tile 9 maputo mozambikikaw fɛ yen a kɛra fiba afrique farafinagun basketi ɲamayaso ka ɲɔgɔnnajɛrɛ tako 18 sen fɛ mali muso kɔrɔbalenw ka fara senegali muso kɔrɔbalenw kan ani uganda muso kɔrɔbalenw olu de bɛ kulu kelen na n'an ko gurupu basketi donba caaman ka fɔla mali bɛ se ka koo don waleya kɛnɛ in kan hali n'a y'a sɔrɔ nigeriya bena niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na nigeriya muso kɔrɔbalenw de ye jɔnjɔn tɛmɛnen ta nka mɔgɔ man kan ka ɲinɛ mali fana kɔ mali farafinɛ ŋana dankan don o bena se ka kɛ sababu ɲuman ye ni mali muso kɔrɔbalenw dusukun bena lami ka jɔnjɔn ɲini o dɔrɔn tɛ stade malien de bamako cɛɛ kɔrɔbalenw de bɔra ka jɔyɔrɔ sabana sɔrɔ bal basketball africa league kɛnɛ kan kigali ruwanda jamana kan o min kun cɛra mɛ kalo tɛmɛnen tile 7 stade malien de bamako cɛɛ kɔrɔbalenw ka o baara fana bena kɛ sababu ɲuman ye ka dusukun don mali muso kɔrɔbalenw na ka taa jɔnjɔn nɔfɛ kɛnɛ yi kan bal basketball africa league hakilina jigina farafinɛ basketi klɔbu ŋana segi de be ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan ruwanda tako sabana de bɔra ka kuncɛ bali ye fiba ka hakilina ye ani nba ka bolodi ɲɔgɔnma hokumu kɔnɔ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don